robala ke o fetoa he re tla tsamaya ka koloi tsa rona go robala ke o fetoa he re tla dula matlong a rona go robala ke o fetoa he tona golo tla itshelela koloi tsa gae go robala ke o fetoa Kinale tipa yaka o robala ko fetu
sekio
Thank you.